Tēnā rā koutou katoa hoki mai anō ko haukura tēnā atu te reo irirangi o te hiku o te ika ko te wai nāi nei, ko te wāhanga tuarua mo, o, te, o tēnei rā, o tēnei hōtaka. Aroha mai ko tō tātou hoa kōrero mo tēnei ata ko whāia Neira Glavish. Mōrena.
Tēnā koe, tēnā koutou e hakarongo mai nai te wā kāinga.
Whāia, tāku pātai tuatahi i nā nahi ko tō invest. Kore ka hau te mōhio me pēhe te kōrero. Investor G, haere pēhe a tērā?
O, i pai te haere o tēnei rā, o tēnā rā. Tino pai te haere, tino pai te puta o te reo Māori i roto i te whare o te kāwana tēnara. Me i a katoa.
Ai.
Ko tahi i tima tātu i te karanga.
Mm-hmm. Whai a kōrera. Kahurio ki te reo Pākehā, you already had this title as Dame Neira Glavish. Engari, yesterday was it made official?
Like, aye.
Oh, okay.
Aye. It was the Queen's honours for the new year.
Aye.
So, it was official from the time it was announced in January.
Aye.
But it was actually he haka tina nangia yesterday.
Ai. No reira ko te tohu kairangi ne tera te kupu mo tera. Whai, taku pātai tuatahi mo tēnei kaupapa koa ki te i tēnei wiki, i kōrero tāti tātou mo tēnei kaupapa ngā tūpāpaku ka tae te ki te te hōtera o te Hilton ki Tamaki. No wai tēnei kaupapa kia tū ai ngā tū pāpaku hei mātakitaki mā te maria. No te kāwanatanga?
O, kāhore. Nā tau iwi anō. E hara nā te kāwana ki tāku mōhio. Engari, ko ngā hunga haere mai ki konei ko te hohonu o tō rātau take, hoino kia whai pūtea.
Ai. Nō reira.
Koe a tēnā, kia whai pūtea. Mō tēnei mahi mō rikarika.
Kua whakapātu ai Ngāti Whātua ki o rākei te hōtera, nā rātou i whakatau i a rātou. Nā te aha rātou i whakai ai kia tū ai te kaupapa tūpāpaku nei?
Aua hoki, me pātai atu koe, tēnā pātai kia Ngāti ki o rākei. Warakau kē rātou i tino mōhio. Mena i mōhio rātou, kore rawa rātou e hakai ki tēnei.
Tērā pia ko rātou, o rātou whakaaro he mahi toi noiho, ne? Nā te mea, e kōrero ana rātou he mahi toi, engari ki au anō horeka he mahi toi. He aho whakaaro he mahi, they're saying that it's for health reasons. It's an art exhibition and it promotes people to go and see what an unhealthy lung looks like. Do you agree that these things could come out of this that'll have a positive impact at all?
Not at all. Not at all. Tuatahi, it breaches tapu.
Absolutely.
Tuarua, how can health come out of a tūpāpaku? Ko mate ke te tangata. Tuatoru, I would be interested to see the approval or anything that is signed by that tūpāpaku that approves. You know, I do know that people gift their tūpāpaku to science, and I do know that. But that's for them to work in their laboratories.
Mm-hmm.
But this has gone beyond that, and there is no way that I will believe that every tūpāpaku they have up there has a letter of consent attached to it.
Because
I do know that science, medical science, bought tūpāpaku. We've only just returned 9 skulls that belong to Indonesia.
Right.
That was being used here in New Zealand. Okay. So I will never believe that all those displays that they have up there is with consent.
Right.
And that's another issue. And how can we get well when it is absolutely morigarika for us to even view? We treat tūpapaku with such tapu and such respect that how can we glean health from it?
Absolutely.
Ah, what koke he moni ke tō rātou hi hia.
There's over 150 bodies. You didn't go to see this, have you, Whaia? But there have been photos in the news. I wouldn't enter there. Tarata hia te whai moni ne. Engari, how long has this been travelling around the world?
I don't know. But obviously, it will not go. There's. We're not the only culture that would oppose this.
Not at all.
No, we're not the only culture that would oppose it. But, you know, he mea pai mō rātou e kia nei in the interest of health.
Aye.
I can't see it. I can't see it myself. How on earth can you get health from someone that's dead?
And I know someone that has visited this, and the way it was sold to them, it was marketed that it was for health, and they went to this. He wahine Māori, engari horekau au he te kōrero mō tō rātou ingoa. E mohi ana koe ka whakai ki tēnei, like, who allows the tūpapaku into our country? Is that the immigration or the primary industries?
Well, I think it would be good for you to investigate that, Bill. It would be really good for you to research that, to see who would allow that into the country in the interest of health.
Aye.
And I haven't heard a heck of a lot of medical people. I wrote the Tikanga Best Practice for Auckland and Waitemata DHBs, and that Tikanga Best Practice would never allow those two papaku anywhere near those two DHBs.
Mm-hmm. Right. Oh, well, tēnā koe whai, whai wā koe te kōrero ki au tēnā. Tahi kōrero tau, hei whakakapi?
Hoi no. I hope we never ever lose, based on what they're doing, our respect for our tūpapaku. Mm. Te tapu o te tūpapaku is tapu, to the max.
Right, tēnā koe whai.
Kia ora, Gil.
Kia ora. Kia ora. Ka ki te noho ra mai.